vuka mamazi nyakunyakwa mutabyuka nirorose nkonde yagabuye abagaragu umutindu zakwanga tumbagerezane na semikihe bamafungo monyororo kagira bo umwaka igihumbi arareba niroro ngo rwe nkubara ayo nyuma yiro Mira,